kutugira utwibwira amazina ndetse unatubwira buryo ubona iki gikorwa kuno cyagenze.
Amazina ni Mukanda wa Trifena, umudugudu ni Gatobotoro, Kagari ni Ndende, Murenge ni Nduga. Njyewe mbere na mbere ndashimira ubuyobozi bwantekerejeho, abamutima w'umurenge kuba barantekerejeho ubundi mu mibereho yanjye. Ncuruza ibintu bitandukanye, hari agasoko dufite n'ubundi ducururizamo nyine ku mugoroba uvuye mu yindi mirimo. Ubwo ngiye icyo nabonye nabashimira, ndumva ngiye kwagura ubucuruzi bwanjye nkabasha kuba nazamuka, byaba na ngombwa nkaba nanjye nagira n'undi muntu nanjye nafasha nawe akazamuka, kuko ufite byinshi uri gucuruza wakina no gufasha.
Iki gikorwa wakibonye gute?
Igikorwa nakibonye neza itariki 8/3, ntabwo tuzazibagirwa. Aho navuye ubundi njyewe nari mu baturage basanzwe, noneho nza kugirirwa icyizere bahereye kuyobora abagore muri Gatobotoro. Igikuru y'abagore muri Gatobotoro bose. Kuva rero aho nari ndi hari ukuntu uba witinya, kumva ntiwajya mu bandi ngo uvuge, ariko aho nagereye kuri uwo mwanya wo kuba kuyobora abagore, nagiye mpura na benshi bafite ibibazo kandi ari njye ugomba kubikemura, ariko ubu nanjye nsigaye numva nari mfite icyo nabwira abandi.
Amazina nitwa Nyirabagwiza Angelique.
Akagari?
Akagari ni aka Muremure, Murenge ni uwa Nduba, umudugudu ni Gatobotoro.
Muri Gatete baguhaye ihene rero kuri uyu munsi w'abagore. Iriya hene rero ugiye kutubwira, ugiye gusangiza abanyarwanda badukurikiye n'abari bukumve ikizakumara n'aho izakugeza.
Mbanjije gushima cyane ba mutima w'urugo bo mu Murenge wa Nduba. Mbanjije gushima cyane na Perezida wa Repubulika wadutekerejeho akadutorera uno munsi kugira ngo twidagadureho. Aba ba mutima w'urugo ndabashima ko bantekerejeho, bagatekereza kumvana mu bwigunge, bagatekereza yuko ndi mutima w'urugo mugenzi wabo. Ndabashimye cyane kuko bangaragarije urukundo n'icyizere, nanjye nkaba nshaka gutera intambwe nshinga ikirenge mu cyabo. Iri tungo rero mumpaye ndashaka kuzaribyaza umusaruro noroza n'abandi niteza imbere, hanyuma rero iri tungo ribyara ifumbire. Murabizi iyi fumbire nkayifumbiza imirima, hanyuma rero nkorora nkiteza imbere nkoroza n'abandi.
Nitwa Mahoro Florida, ntuye mu Murenge wa Nduba, Akagari ka Muremure, Umudugudu ni Nyahororo. Uyu munsi ku itariki 8/3, ni umunsi mwiza twishimyeho, aho baduhaye inkoko, inkoko ya mama igi rya mbere. Uko mubibona mfite umwana mutoya ugeze igihe cyo kuba yagiye iryo gi akava mu mirire mibi. Umunsi rero twamushimiye, baduhaye inkoko tugiye kuryorora rigatera amagi tugaha abana imirire mibi hahandi tutambaza bwaki.
Ugiye kutubwira rero mbere y'uko ubona iyi nkoko, turumva igiye kubyara umusaruro, mbere wari ubaye ute mbere y'uko ubona iyi nkoko?
Mbere uko nari mbayeho nari njujwe no guca inshuro, twari birapfa bisanzwe, haba guhingira abantu, haba gusura, haba akazi kose gasanzwe, kuko nari mbungana ko iryo gisi uko ntari hahaga, ariko nari mbaga ko nari kubera mpawe iyi nkoko rero ndumva ari ibintu binyoroheye cyane, ndumva bishimishije, njya mbasha uko ubonera abana amagi kurya 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 kurya.
Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ingabire Liliane, abandi mpuzabikorwa inama y'igihugu y'abagore hano mu Murenge wa Nduba, uwo bita SNF. Nibyo koko uyu munsi wari umunsi mpuzamahanga w'umugore, rero niyo bawugize mpuzamahanga ni ukuvuga ngo uri kubera ku isi hose, no mu Rwanda rwacu tukawizihiza, ndetse bitaretse n'imirenge hirya no hino. By'umwihariko mu murenge wacu twifuje ko ubera hano mu mudugudu ntangarugero tuba dufite tweserezamo imihigo ya mutima w'urugo uwo mudugudu wa gatobotobo mu kagari ka muremure uwo munsi mukuru wacu twarawiteguye nibyo duteguza abagore bagenzi bacu ndetse tugerageza no gukora ibikorwa by'indashyikirwa byagaragaye muri uno munsi ibyo bikorwa rero byabigamije bitagendera kure na gahunda igihugu cyacu gifite kwibanza cyane ku kurwanya imirire mibi mu bana ndetse no kurwanya icyo bitigwingira kwifashisha agashya kacu twakoze kitwa ngo nkoko ya mama igi rya bebe ako gashya niko tuzuririraho kugira ngo iyi gahunda yacu igere n'ahandi hose rya n'uno mutugari iyo gahunda kandi tugomba kuyishyigikira tukayishyiramo n'imbaraga nyinshi cyane kuko nizadufasha guhangana n'ikibazo cy'igwingira ry'abana ndetse n'imirire mibi ntabwo induba tugishaka kumva ngo hari abana barwaye bwaki ntabwo tugishaka kumva ngo hari abana bagwingiye bafite imirire mibi turashaka ko abana bacu b'induba bose bagira ubuzima bwiza ariyo mpamvu iyi gahunda izakomeza tukajya tugerageza gushakira abagore inkoko zitera amagi y'abana kuko kuyita kuyita inkoko ya mama nuko akenshi umugore ari umenya aho iyo nkoko yatoreye ni umenya iyo nkoko ngo yateye akajya gutoragura ryaje akaza akaritegurira umwana we akarimuha niyo mpamvu iyo nyito mwumvishije uyu munsi
mbaza kuri icyo gitekerezo igi inkoko ya mama igirya mama icyo gitekerezo cyaje gute byatewe n'iki
icyo gitekerezo uko cyaje twagiye duhabwa impanuro n'abayobozi bakuru b'igihugu ubwo twari mu matora y'umuryango wa FPR Inkotanyi twagerageje kuganira n'umusaza Tito Rutaremara aratubwira ati ni gute abagore basa neza gutya bafite uwo mutwe bize bari bakigaragara mu mibare y'abana barwaye bwaki bagwingiye kera tutagifite ubushobozi ko twahanganaga nabyo abana bacu ntibagire ibyo bibazo ubu habuze iki twebwe twabyumvishe vuba nk'abagore b'imbere turicarana abayobozi bayoboye abagore mu murenge wacu turicara tuti twebwe twahangana gute n'iki kibazo igitekerezo kiza gutyo twumva yuko dukoresheje inkoko itera igi kandi igituzi ko rifite intungamubiri nyinshi igi rifasha abana kutajya mu mirire mibi turavuga tuti iyi nkoko ntihenda igura amafaranga make kandi umuntu ayitayeho akayifata neza yamugirira umumaro cyane umwana akagira imirire myiza ndetse akanakura neza turavuga tuti inkoko turayishaka tuyite izina tuyite gutyo kugira ngo n'uyihawe abashe kuyiha agaciro yumve ko ya nkoko ari ya mama ariko igi ni iry'umwana ni mu rwo rwego cyo gitekerezo cyaje
abagore b'induba ni iki mumaze kwigezaho
abagore b'induba tumaze kugeza muri byinshi nahera heye ntabwo tukiri babandi bagisabiriza umuntu abagore b'induba bagerageza kujya mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya utwo dutsinda tukabafasha bagerageza amatsinda bashoboye y'amafaranga make babasha kubona kuko abenshi ni abahinzi turi mu mirenge imwe y'icyaro hakigaragara ubuhinzi n'ubworozi umugore wiri wahinga akabazi ko afite itungo aragiye iryo tungo azarigurisha mu gihe akeneye amafaranga ya mafaranga ntabwo ayakemuza ibibazo bye gusa atizigamye bwa bwizigame nibwo bumufasha muri byose icyo ni kimwe icya kabiri nko mu mibereho myiza abagore bamaze gusobanuka nta mugore ugihura nawe atambaye inkweto nta mugore uhura nawe atakarabye asa nabi cyangwa se ngo ubone abana bagitamba mu muhanda basa nabi iyo nayo ni intambwe ikomeye cyane ku bijyanye n'isuku n'isukura abagore biteje imbere muri byinshi cyane yewe no mu miyoborere nabo barimo nkatwe tuyoboye abagore turabibona bamaze no kubyumva cyane kera barabitinyaga bavuga bati abagore muze mwiyamamaze muze mutorwe mu nzego ubu ngubu basigaye baza biruka mu gihe bajyaga kubashaka iyo ngiyo banihije ngo ntabwo turushaka ariko ubu ngubu bamaze kubyumva barasobanutse mbese muri make imyumvire y'abagore b'induba yarahindutse ntabwo ari ba bagore bo mu cyaro mwajyaga mwumva ngo ni induba ngira ngo namwe mwabyiboneye
ntidusoza niwe utuma ubwira abagore bagenzi bawe kuri uyu munsi mpuzamahanga wawe
ikintu nababwira nuko tumanuka tukagenda tukegera bari abagore bo mu midugudu abagore mu midugudu baradukeneye abagore mu midugudu harimo abakene kandi ubwo bukene bwabo butuma banitinya bakumva bataza aho turi niyo mpamvu rero twebwe nk'abagore babayoboye abandi nababwira ngo mumanuke mujye mu midugudu mwegere bari abagore nko muzamenya nibibazo biberayo ibyinshi ntago abayobozi babimenya ariko wamanutse ukagera yo kwegera mugenzi wawe umugore arisandura akakubwira ibyo byose buryo tukabasha kumenya ibibazo abagore bo hasanga aho bafite mu rwego rwo kugira ngo tubakore ubuvugizi hanyuma nabo banitinyuke bumve yuko hari abantu babatekerezaho batere ntambwe nabo bajye begera abandi
umuyobozi nshingo y'ikorwa wo murenge wa Nduba arashimira abagore bitanga bagafasha abandi ndetse bakaba bakunze kugaragara mu bikorwa by'isuku yaje no gushimira bamwe mu bagore bagize igitekerezo cyo gushinga umuryango witwa inkoko ya mama igirya bebe nanone yagarutse ku bagore bakandamiza abagabo babo mu ngo zabo bitwaje yuko bahawe uburenganzira bungana ababwira yuko ibyo bidakwiriye kuba uko barahawe uburenganzira bungana ahubwo ariyo turufu bagakoresheje bubaka urugo rwabo ni muri ubwo buryo rero bakwiriye gufatanya mu kurwanya igwingira ry'abana ndetse batabikoreye mu rugo gusa ahubwo bakabigeza no mu baturanyi nanone yaje kugaruka ku bagore bafata abagabo bakabakubita bitwaje yuko namukubita ashobora kujya kumurega akaba yafungwa ababwira yuko ibyo atari ngombwa ahubwo bakwiriye gushyira hamwe bakubaka urugo rwabo
umwa wagenera abagore bibo bumva yuko kwa barahawe ijambo cyangwa se hari uburingana bagomba gukandamiza abagore babo
ubutumwa naha abagore bumva ko bagize uburinganire bahawe ijambo byatuma bataba mu ngo zabo neza ntabwo ari byo uburinganire ni ukuringanira muri gahunda zitandukanye uri kumwe n'umugore n'umugabo n'ubushobozi no mu myumvire ndetse nicyo bivuze kandi cyiza uburinganire bwatanzwe umugore yahawe ijambo iryo jambo rero urikoresha mu guteza urugo rwawe imbere iryo jambo ukoresha mu gufasha abana bawe iryo jambo urikoresha mu kwihesha agaciro mu rugo no gutanga umutekano wawe.